Russia new chapter. Man need a bandit. Sagala kukuleka nze, sagala kukuleka, ne mu mutima gwange sagala kukulumya nze, sagala kukulumya, siri kusimula, mukitabo siri kusimula, siri kuwewula, mukwano kwaffe tetujajamya, bino bya mpola, nga nakagali ko baby nkavuga mpola, nze nakuwa mutima. Baby, sigadde baby, nakwasa mukama. Baby, weyongeze. Tunde kupufe weyongere. Baby, weyongeze. Tunde kupufe weyongere. Ebyo, ebyo byokute bimala. Awo, awo wokute wamala. Naye baby, kwagala kufa. Munange kwagala bitya. Naye baby, kwagala kufa. Munange kwagala bitya. Omutima togusulangeyo, togusulangeyo. Nebyama byo bigambe nganze, abakulumya balope wange, balope wange. Okomera nga supu kumatoke, kuno mukondo ukole mubitoke. Sifa kubigambo ababa bitemye mbafute nabadongo nkwagala bitufu we kuno omukwano gw'obukufu ze kutimbe mukakufu baby my baby
Babson.
Russia new chapter, man kill a pandis.
What?
Baby.